Checky story ya, Ed Gobare.
Yeah, but hey, wash, wash, Buddha. Ay, Kanairo. Eh? What one is she soft life, mbaya? Given a chance. Unaweza ingia busy, wash, wash.
Mic testing, 1, 2, mic testing, woof, woof. Are you ready?
I was born ready.
Insert intro here.
Say, que me gusta.
Hey, niaje niaje wase, welcome to my brother and our podcast banzi. Hey, unajua tunasahau kusema majina. Kesho tusema majina leo.
Before tuendelee. Before tusahau.
I'm Gedenji Mutahi aka Sugoje. Niko na aka.
Niko na aka bana.
Gedenji Mutahi aka certified lover boy.
Awe hata kuiba ma titles za Drake mazee. Haya bana. Really speak to your experience, to yourself, to who you are.
Oh, yeah, unajua mimi ni certified huko nje. Niliwaambia mfanye research with my many people there. I'm a certified lover boy. But they sababu sababu yako hata
physical certified, lakini certificate yangu ya uzazi, but certificate inasema naitwa Victor Inderitu.
Unajua nime realize basi itabidi nimeanza ku censor kile nasema kwa podcast siku hizi. Do at this rate no one kikosa bibi. Juna choma bana, I'm burning bana.
Ah, ni kwa wajua cha wana ghetto kitamu.
Ah, see, ah,
they
we.
Putting themselves into.
No. What I'm doing here is for the podcast. You get something different. It's but you get the jokes, utapata hiyo package kuna jokes, eh? Vibrant color. But kuna hile, tuna reduce kidogo, tukiingia pale on serious matters.
This is for the media.
It's for the media, manzi.
Don't take it personally.
Kabisa. Kwaje bana?
Ndio sasa niko salama. I am very well. Life iko fit, I can't complain.
Inakusukuma vizuri.
Wewe je?
Eh, mimi niko fit mbaya.
Me recover from your
zile mashanani ganzili happen na well back. Yeah, recovered kwa ujajua ni gani ndio usikize last podcast.
Ndio usikize last episode.
Eh, basi ni recover sasa, niko fit, moved out to a new place. Bali kuna ambience. Why is it called ambience?
Sana ambience kwanza, kuna CCTV.
CCTV iko. Alafu kuna kitu kinaitwa ambience.
Hey, okay.
Unajua kuna watu hii Nairobi wanaishi tu kuishi. Unaona mnaishi sijui place kuna nini the ghetto kama wewe.
Buda huko lioleta the ghetto.
Ile huko si ghetto. But please niko sahi kuna ambience, eh? Kuna miti huko, fresh air, fresh oxygen.
Nasikia mkitaka kwenda holiday muende kwa Caleb.
Nah, manzi.
Hata mtalipa, bora tu mwoshe vyombo.
But exactly. Nakuja TV mpya.
Oh, namleta TV na sister. Kapet iko.
Eh, hiyo tushanunua bana. Hizo vitu ndogo ndogo.
Haya, namleta TV na sister.
Ah, basi, lakini niko salama kabisa. But guys, apologies for last week bana, to upload episode.
Yeah, for once mazee tuli break your streak.
For once manzi, yeah, but ilikuwa for reasons zilikuwa beyond control kweli.
Well, si hatukujipanga poa.
Hatukujipanga vizuri.
Nikafika ile point now that it was beyond our control.
Yeah, manzi.
But tukijipanga mapema.
Yeah.
Yeah, unajua some of us you know, experimenting, not even experimenting, starting with new things in life, new challenges. So zikikuja zinafanya mtu akuwe very busy.
Yeah, manzi.
So it's actually my fault that I was very busy throughout the week.
At least I take the fault. Nilikuwa naongoja ni blame bana.
To get record before week ends.
Ungekuwa tu sawa.
But sasa after week imeanza, I try to get some time.
Ilikataa.
It was impossible.
Uh-huh. How is the new nini hassle taking you?
It's good. I'm loving it. Mimi sikuwa idhani ati nitachoka na kufanyia kazi
kwa nyumba.
Do you know, I always thought that this is me and I'm going to do this.
You're created for this.
But ilifika place and I had a massive creative block.
Like a massive creative what?
Block.
Yon do nini sasa na Kikuyu ama okay na
Kikuyu
ama na lugha ya taifa.
Languages you can understand.
Wazima ni tisha. Tisha tu manzi. Ah. Ina riyazi kinyazi.
hiyo ni technical
tangu wazo ya technical term in industry. Imekuwa industry tena.
Yeah, I mean, I'm very, the most creative industry of all. So, yeah. Creative block, na ile point inafikanga place, especially if you're working by yourself, you can't inspire yourself to create something new. You get
like una zile ma creative juices.
Yeah, the creative juices are not flowing. So unaamka mazee, una try kufikiria, una some easy idea in like bambi bambi bambi, unajipata tu umeenda YouTube, Netflix,
ufanye
so,
kitu.
Productivity iko low. So you go on for a while, nikasema si watu wanaendanga 8 to 5 ndo wana survive.
Wewe ni nani?
So I made one or two applications, thank God that sikutamak for long, just a couple of weeks and I got a place and I thank God.
Ujua miko, niko at a point in my life, niko na a very big debate kama hata which career path nataka kufuata. Niko torn between so many things. Juu, hata mimi kama hivyo umesema, sidhani niko built for 8 to 5. So... But anyway, we'll see where it
but
goes.
But let me tell you something. Mm-hmm. Let me give you free advice.
Mm-hmm.
Nime realize if you do what you love,
yeah.
8 to 5 at height akua challenge.
Wallahi.
Because I think the problem I had before with 8 to 5 is that I was doing mizima accounting vitu. Mitu sikuwa napenda.
Yeah.
So it was such a challenge. But for me now, I'm doing something that I love.
Uh-huh.
Something that people can see I'm good at.
Yeah. Yeah.
So it's a positive challenge. The only difference actually for me
uh-huh.
is the location I'm working from. That's the only difference for me.
But then let me ask you a question. Would you consider going to work Maju?
To work?
Yeah.
On a contract, yes. Because at the end of the day, nitataka kurudi.
Like uchape kama 5 years uko?
Five at any mob.
Yeah.
Maybe 2. But also depends on which stage I am in terms of family and everything.
Yeah.
Maybe.
Oh, by the way, umefika miaka yako wani.
Manze, nako pressure. So that is at the back of my mind.
Nilikuwa na kushow juzi. Nijama nilama nilini. Bile nimetumwa kwa kona mzai.
Special message.
Special message. Mbani, nimeenda home. Mbana, dada Anita kana niambia, Caleb, I need to talk to you about something. Ati, analiza, by the way, Victor kuna mtu. Akuna nikamwambia nikamwambia dad maneno yote yanakuwa ngumu kujua sana ajue uficha maneno nasikia dad akaniambia mzee is your brother you should know mzee nikaanza kucheka kama kawaida hapo vile tunaongea naye aka frown bana akaniambia Caleb this is not a laughing matter I'm very serious
not a laughing matter eh mzee
ambia Victor alete bibi nyumbani sasa
The pressure is on
manzi sasa
vina sababu ya na kuanga na timelines in my life and I know exactly your time ikifika
so like una anticipate itakuwa lini
sasa this is not information I'd like to make public as you have said I'm very secretive
unaomba kuchoma bana
tutashuka tu siku moja ala unajua unashtukaga tu Victor amefanya vitu hivyo ndio utashtuka siku moja atakwambia yo bro ni aje
kuna harusi hapa na hapa
sasa situweke gari mafuta tuende nyumbani kuna mtu nataka ni kuintroduce kwanza
introduce kwa gari tukienda home.
Yeah.
Oje by the like unakoma nyaka place nyingine kwa maisha yako zile. Mimi mademu wangu wote unajua hadi wale potentials na kwambia eh by the way udem unaona kani potential unaona kani za mdate. Wewe hata ujainiambia shit. Sijui anything but nakuwa tu ndi. You talking about this stuff in the darkness bana. See leo
kitu. To make you feel better. Kuna mtu anajua. I'm very secretive, baby.
But sikuwezi ni maana kupata tu snipers kidogo. Namba kuna mtu hivi. I'm loving it.
Naweza kuchunga sasa. But then kuna kitu natukia. When people try to know stuff about me.
Ah.
I don't know why. I know it's natural, but I hate it.
Ah.
I hate it. Like, nakumbuka kuna time nilijamia mse mbaya sana. Because
uh-huh.
Niliuliza, so you and so. What's uh-huh. going on?
Mm.
Nearly jam, bro. I can't even explain to you why, but nearly jam. Because I just don't like when people, know my, my private stuff.
Very interesting.
Na kuanga tu hivyo. Mimi ukiduliza baswalika hizo mi ujam, by the way.
I think me ni the opposite of you. Me ni kwa kinda an open book kiplani. of course unajua stuff mingi kunihusu na wasengi wanajua stuff mingi kunihusu so nakuanga like abi sina kitu ya kuhide.
mimi hata by the way siambia nangi plans zangu
hadi plans
history ya job. After nilipata ndio nilianza kuambia niambia wase.
Hadi mimi like ulikuwa like ulikuwa na kuko kwenye show ataanza job kesho. Ah wait, siku kusho nienda interview. Ah pole.
Wase.
Niko like sasa shida yako ni gari sasa.
Hata maferozi kwambia nimeenda interview. Niliwako nikaambia oh kesho ni Monday. Kesho Monday naenda job. Niko like sasa.
Ah wase. But
even ndivyo niko and it's even hata inaonesha kwa tiki historia Edgar Obare.
Nini yo?
Historia Edgar Obare wash
ni wash ni vile nasikia.
Without talking about wash first. Tutaongea kuhusu. But the reason why I'm not a fan of Edgar Obare is whether whatever he says is true or not.
Yeah.
I just don't believe in poking your nose in people's businesses. That's just me. I don't care whether it is true or not. Yeah. It's just none of my business.
Yeah.
You understand?
Yeah.
I don't believe in that. Better be upatie mse space yake. Like me, hata zile story unaniambianga, siniona kuja kuniambia.
Yeah.
Really utapata nimekuuliza, oh by the way kunaendaje na so and so and so. Really. So
by the way I feel the same way, especially in matters, hizi matters amezoea ku expose. Sina bad blood na yeye, but niko like hii ni mambo ya adults, mambo ya consenting adults, like hiyo mambo achia. Aziacha nayo.
It's how I always feel. It might be true but sasa
see but this guy
life man
jo umse bila kuna fans huko nje niko na best yangu ni fan of say fanatic
nilikuwa nataka kufuta history of shosh kwa text best yangu
I can guess ni nani
nikamuuliza by the way simsaidia na link ya Instagram ya Obare kufuatilia story ya shosh and she was like oh I'm so happy you have started following and finally welcome and I was like yo to history ya shosh I love you talk
wallahi wazee ni bila nasikia ama yacha nasema ngai ni watch
waje kwa kikuyu kuna difference
ni watch wash system bila nasikia anyway wazee but hey wash buddha ai kanairo watu wanaishi soft life mbaya
man watu pale wako na omo na masabuni
hapo hey, watu wanaosha pesa manzi
sisi tuna struggle hata kununua hiyo sabuni la omo na kuoga
wameziosha kuziosha bana wa but you like it's a real business. First of all teki yako na hiyo ni gani juu for me certainly na condone wash but niko like man acha mzaji bambe wajua like I told you like a couple of episodes ago like Kenyans ni like na history ya corruption like una complain kuhusu corruption juu uko involved in corruption ama nini ni kama vile Juliani alisema kwa ngoma fulani yake uko faithful juu una do ya kwenda lojo
exactly.
Unacheki exactly. Like sisi kwa watu wengine ma hypocrites mbaya sana but sasa unapata sana complain kuhusu staff ya wash but in real sense msange pata hiyo opportunity ya kuwa nini involved
angechukua most Kenyans still complain juu atuko part of the mix
hata
zile vitu zenye most Kenyans kuna kitu tuko ndani ya hiyo cartel
exactly
you get
yeah.
Na to complain liki kuhusu hizo
to complain
tu kuhusu zenye tuko nje
exactly
so it's like muningize ama you know
but
you know what to do.
Hey, but wash. Ojo, like, the interesting thing. The only thing niko na issue now ni ati aso watupatia pressure huku inje. Like, ukicheki social media ile life aso na live. Fancy cars, private jets, beach na beaches. Like, yeah. Aso na live the life. Alafu huko hapa, kwa Ben Sita, pale kino. Una struggle na maisha huko like.
Asolo maze.
Ay, man, taifika hapa lini. Lakini umza mwosha do. Alafu wajua ase like, I say they don't care. I don't have regrets. Like kwa kwa your business, I'm more ni kuosha. Watosha kuliko mafua yako buda. Like niko na best. Okay, see best.
Ule chako kwa washo.
Chini ya best ni acquaintance sama.
Sina mic tuongea vizuri.
Sikia story. Umsia kwa washo mbaya. Na ana regrets. Namuulizanga baadaye ugopi kuuliwa kwa like Allah. Najua naweza uliwa anytime, but I don't care.
Sasa hiyo ndio Mr. Kangi. Sitaki kujipata karura mwili yangu imedampia.
Wallahi.
You always have to look over your shoulder, maze.
Alafu, I say ni ma. aziniba gangster alikuwa anambia huyu jamaa alikuwa anambia bishta yangu fulani alikuwa anamshow unajua msi akona do kwa bank unitumie picha ATM yake saa zote mbili ni kuonyesha vile tutaifanyia. Bana, like
wait, history ni fiction labda tunakujia na siedit kesho.
Ah si wakamba na nilikwambia after last week niko na connection kwa makarao kila pahali. Sasa hizi zijii kwa vipi?
But nikuulize sasa mtu kaa huyo ama anyone who is in washo shekikwambia uingie utakubali kuingia?
Siwezi. Why siwezi? Juu okay mimi niko na a certain moral standard at at like of late imekuwa na a very big debate in my life. Juu let me tell you a story. Atikizi my Netflix account za unaambia ngo sijui ulipe tao then utailipa tena nini? Utailipa monthly subscription.
Cracked ama kitu kaya hiyo.
Yeah, cracked. So nilikuwa interested in this but nilikuwa like na debate like is it the good thing kufanya in terms of my moral standards but nikasema ah hi through acha ni buy your Netflix account cracked then nikatumia funny thing ni mso wash bado anuzia
umse bana
so umse kanitumia login za hiyo Netflix account but akani show change password niko like mbona sumesi ni crack naweza change saisha kwa yango akani show zi hii account tumehack ya mse tuna hacking za wase so umse
after
amenuzia
nitakwambia
exactly nilikuwa like mbona hukuniambia like aniambia sasa hiyo account watumia ni kama nitumia account yako imehackiwa naitumia na wewe ujui una get sana first of all nikamuuliza na sasa umse akichange password akaniambia usijali tu hack nyingine alikuwa like man this stuff I see right na mimi like nilikuwa na password ya Netflix bali nikasema na siwezi tumia bila consent ya umse. Sasa tulikuwa tume argue na best yangu fulani ambaye weka Caleb ni mjinga sana you like as you need to basics sababu hata ufanye like tumia Netflix bali niko like ah man conscience yangu isn't ruhusu.
I love it's not even worth it hata hizi ma DSTV za kuona bora
exactly
heri tu lipia tu yako
manzi
ama muonge na mse mlipe half kuliko ile unaiba mse alafu anakikiwa out every time tunaja huko mwenyewe hata hezi tubia.
Yeah, but the discussion ina go deep. Juu manze, let me ask you a question. Is it deals you fanya? Mimi na wewe tunafanyanga deals kadhaa huko nje. Is it the deals ama you need? Alafu, kuna some point unafaa kupatia, umsa kupatia deal kickback. Ili, juu amekupatia yo deal, una get?
Ikoni kickback.
Inakuwa nini? Appreciation?
Unajua kickback ni nini? Si hata si appreciation.
Ni nini?
Unajua kickback ni nini? If you're not going to give me this job,
I'll not give you the tender.
If you're not going to give me a kickback, I'll not give you the tender.
Yeah.
You get. So kickback is conditional.
Yeah.
That
you have to give me like
ndio upate tender lazima unipatie.
Yeah.
But kuna ile yenye kama agent fees hivi.
Oh yeah, like
kickback.
Or like brokerage.
Yeah, like
brokerage. I was getting there.
Exactly.
Nilikuwa nikuuliza the same question. Like,
yeah, so where's the same hiyo ni kickback?
Nilikuwa nikuuliza how moral is brokerage? Like imagine, hata nilikuwa na friend of mine tulikuwa na discussion a while back. Umse akona connections Nyayo House. So ukitaka kupata passport, anaweza kuconnect to mse. But tuseme kupata passport maybe ni 7K. Yata kushow, passport kupata ni 12K. So 5K iko juu atachukua.
Brokerage.
How moral is that? How moral is brokerage?
I think one, your 5K ni convenience. Cause I'll say that because personally I'm a person who likes convenience.
Yeah.
And I'm always ready to pay an extra fee
for convenience.
For someone to do something that I cannot do as well as he can.
Yeah.
He or she can.
Yeah.
Una get?
Yeah.
So unajua wewe ni expert nini na utafanya hii kitu quicker kuliko venye nitafanya.
Yeah.
So mimi nitakuongezea like kati yako to agree. Kati yako.
Yeah.
Na nitakupatia. And brokerage in that way.
Yeah.
I think iko sawa. So long as si ile tu ati msee hakuna kitu amefanya, not even an expert or
anything. Yeah.
But bado anadai do ndio upate hiyo tender ama ndio upate hiyo biz.
So you're CFT.
Yeah, gani?
Unajua like something
hiyo yenye hakuna kitu mzee anafanya
CFT. Manzi. Like the question of moral standards when making money is totally tricky. You like kuna so many things unaweza compromise okay go after money.
Yeah.
Una get.
Hata Bible imesema. Bible is by the way, unajua Bible inasema ngiogope devil.
inasema watu ogopa pesa.
Bible inasema ogopa two things. Number one ni pesa. Number two ni
wasichana.
Mama wasichana. Okay, same hivyo inasema sexual immorality.
Ni madee bala.
Ni wa mama basically. So in real life, kitu itaku separate na God, Bible inasema ni pesa.
Na
madee. Ama kwa mademu wanaume. But si devo. Kutama jekeja si ulabu devo kila kitu.
Hey, mazi, shetani na bangi. Manzi.
Si ulabu shetani na
bangi. Shetani na bangi.
God, na mama shetani
na bangi.
Shonefaji.
Mazi, like you know kwa. Adu kendo shagwe ndo the escape. Yeah. Like kumsela aja perform izuri maybe aka drop out university. Hey, mzale vuta bangi. Vuta bangi. Amen. Alafu bangi yolo baba zina shetani.
Mwa kigonja kama zee shetani, shetani.
Shetani amenitafuta.
Pia shetani anafanyaga hiyo mambo.
Lakini wewe utambatia too much credit.
Kila time.
Mazee.
Kila time mazee. Hata atizwa hiyo credit yote.
Tabinge ni upuzi tu yako bana. Umekuwa tu mjinga.
Ngine wewe umeenda huko, umeafikia lesex alafu unakuja kusema shetani anakuletea magonjwa.
Magonjwa, magonjwa gani bro? Umeenda ukatafuta.
Hiyo umejitafutia.
Chani, hey manze, unataku watu kureja manze. Na mpimwe by the way. Mbatu wa mpimwe bana.
Jini, si story.
Mwisi yama, ojo like, nilikuwa, ojo Kenyans tuko na itabia kupimwa wase na macho. Like, before get involved in sexual morality, uko like, unapimwa msia kwa saa. There's nothing as bad as Kumbix alcohol na madev. You alcohol, first of all,
bad ideas
wazee, unapata ulifanya vitu zingine manze. Crazy. Just ya kuuliza kama, given a chance, unaweza ingia busy ya wash.
It's easy. At the end of the day, it's tempting because nilisikia, I was being told by someone who knows that the way they print this money is actually legit money. The only difference between pesa hiyo ya wash na ya CBK ni serial number.
Yeah,
kama
exactly.
Unatumia cash, by the time your cash ifike CBK such that wana realize this serial number ni duplicated, already isha tembea, ikatembea. So is it receive back to you?
Yeah.
Una get?
Yeah,
so
true.
So kuna venye unaweza tumia hiyo do na utashikwa.
Yeah.
Una get?
Yeah.
Si rahisi kushikwa.
Uh-huh.
Makes it even more tempting to get into it.
Yeah.
But at the end of the day, nikuwa nasema, conscience yangu haezi.
Haezi kubali.
Because think of it this way. Ukipata do unamua kutumia mapero, kupata hiyo baraka.
Yeah.
Una get.
Uh-huh.
Imagine unatumia pesa mbaya kupata baraka.
Exactly.
Ata baraka itakuja, itakuwa like.
Itakuwa curse. Ojo, of late pia nimekuwa nikiquestion, do I really want to get that rich? What kile?
Pia mimi by the way.
Niko like, sasa,
pesa,
nipate jet alafu.
Alafu,
what next
then
now?
Then what? Badhi hata nilikuwa nafikiria, kuna venye hiyo life, high-end life inakuja na hizo stresses.
Manzi.
Una get? Kuna reason, mse akona gari kubwa, ata prefer kudrive to along a low neighborhood.
Exactly.
Kikochoro,
yeah.
And admiring how these people are so peaceful.
Uh-huh.
The kids are running up and down.
Yeah.
Same mse ako nje ya biashara yake hapo amepiga story, amecheka. Una get? Because these people are happier.
Yeah.
You understand?
Exactly.
Yeah. So sometimes, wase usema, wealth itakufanya ukwe happy.
Yeah.
But sometimes, mi usema hivi, kuna hii quote ni mimi usema.
Tutishe.
Sema hii quote msema, it was said by Victor Hinder.
Upatia credit, ulitoa hii quote kwa nani kwanza?
Hii ni yangu.
Ni yako.
I have several. Hii ni yangu.
I quote nyingine ni kuinspire. I inspire you a lot. I don't kataa kusema.
This sema, there is no life less pressurable than a life dedicated to seeking pleasure.
Hey, your quote yako, bro.
There is no life less pleasurable than a life dedicated
to seeking pleasure. Damn, kitabu.
Drops bike.
There's no life.
But you say
my which is true by the way.
Fiao is in pursuit
of pleasure.
At a sea pleasure. Almost anything that you pursue like so much,
yeah,
it runs away from you.
Yeah.
You get.
Have you ever thought of this? Like Susa Liwa. Like life ni kinda somehow so predictable. Like unazaliwa, you go to school, after school then you hustle morning to evening,
as everything is decided for you. Sai gava ina build hizo ma housing projects nini hizo, si watu wanazaliwa ndio mmepangiwa, ujazaliwa lakini umepangiwa wewe utaishi pale,
unajua
utasomea pale ile shule tulijenga. Depending na venye umbe perform, utaenda ile shule ingine.
Yeah.
After that, tutakupeleka college.
Yeah.
Then utaenda ufanyie mse kazi.
Yeah.
Na utaishi hapa. After when, utaritire. Alafu,
get. But your pension ukufe. Ojo, like a while back, I think like 1-2 years ago, kuna friend of mine aliniambia like, Caleb, my dream life ni malize shule. Then niende place kama Thailand. Wachikuwa ndani like, vila sana kwa metulia kwa hizo ma high class slums za Thailand huko. Nice. Aniambe like, tume tu nikuwe na niuzange tu machapo huko. Then metulia huko. Kwa beach pale.
Lazima ukuwe na domo.
Kaniambe yo no dream life yangu kale. Niko like, hold up, what? Yo time sikuwa na understand. But right now, niko like, I would like to do that by the way. Like, do mingi alafu.
Alafu ni? Like what is the utayacha na utatia watoto wako, which is a good legacy.
Yeah, yeah.
But at the end of the day, most of us kusema kweli ukifikiria kutengeneza do ufikiriangi watoto wako
unafikiria
afya yako. Then worse, in our day and age, unakwanga ukifikiria venye utaipost Instagram, Twitter,
exactly.
Uonyeshe wase venye wewe ndio wewe umefika. Usheketi chini ukajiuliza, by the way, have you ever done an audit on yourself on what you post on social media?
I have.
Do you only post highlights?
Not even social media. Idiota. Like what you allow your friends to know about you.
Yes.
Like kuna time nilikuwa na gari. Back when I was driving.
Na gari ya.
Sasa nilikuwa napata like natumia gari. Sijui nahitaji gari. Tunajua nenda place kuna mabeshte.
Alafu ukiwa na gari.
Na ukiwa na gari kuna class unapatiwa, kuna status unapewa.
Shiba fulani.
Ah, oh, man.
Manza get my name.
Hey, manzi. Ah, oh, man. Back then.
Hey, no mana. Life was good. Hey, no mana. Like, I don't post anything on my socials.
Yeah.
And when I do, it's just a random picture of myself.
Wow.
Mimi, unaona ile bitch ina play pale kwa ile TV.
Yeah.
TV.
Ni beach ya sand. Ni beach ya nini.
Sand beach ya sana swim pale. Mimi nikienda place kaa hiyo, I don't think I would post it. Yet.
Yeah.
Cause the fact that I'm posting my highlights only, for me, most people wanafanyanga hivyo just to show that they are better than other people. And if people start to feel that they are worse than you, and if people start to feel that they are of the same age as you, mulienda shule pamoja na nini, and you've made it more than them, mental health ina kick in, na hizo pressure zote zina kick in. So for me, I don't post. The only place me post stuff is Snapchat. Because that way you can decide, like only the very close people
see exactly what you want
them to see.
Pudo kwa Snapchat?
Vibaya sana.
Hey, banzi.
Sisi tuna streak pale mbaya sana.
Gangster points imeshuka. Nimekuridisia mbaya, banzi.
Na kwanza niko na streaks mingi.
Hey, really dressed up. Really try siku mbili, banzi. Nikajipale mbaya. After one look, niko like, banzi, sija streak. Kache kaya sasa. Si vitu zisa angu. Metako maudoba TV. Vitu za TV ya chana.
But napenda because you only strict to specific people. And then it's more like an update of what's going on in your life.
Yeah.
And I get, unaweza tu strict anything. Sio tu my highlights, unaekea wase everywhere, Facebook, Instagram.
Hey man, speaking of social media, bro. Hey, TikTok. Unajua like, nimekuwa na TikTok in my phone for like 1 year. Niyo TikTok li installiwa na my ex. Jua likuwa natumia kurekord vitu zake. Then, sijakuwa nikitumia. Then, nikapatana na bishita yungu na ni boy. Niko like, maze, buda, uko TikTok kwa nini? Mwono ume mzima uko TikTok. Nena kayambia, bufanya hivi, a challenge you, ingia TikTok 20 minutes. Peke. Buda, li talk after 2 hours, li talk after.
Mi TikTok siyangi unless nimebweka kabisa. I have all the time in the world.
No, let's start with everything.
Iko na everything, mzee.
Anything you want iko pale TikTok bana, like dances. You start jumsa na kuombea, jumsa na kuombea utapika chakula. Sijui bara mzee.
Yeah, everything for everybody.
Everything for everybody, like hey, TikTok ina come na ubaya.
TikTok, by the way, it's fun to be honest.
Yeah, it's so even fun.
Tangu Instagram otoe nini zile ile yenye una select topic yenye unataka kuona post hapo kwa search section.
Chill, ati?
Kuna kitambo Instagram ilikuwa.
Oh, hey, yeah, I remember, yeah, yeah, yeah. Unaenda
unachagua, sahi leo ni kwa interested in fashion, architecture,
yeah.
Magari, nini.
Yeah.
Squeeze walitoa. Since then, by it's not way, as fun. Yeah. So nowadays, if you want like the app to pass time, is TikTok.
Yeah, yeah, TikTok, man. Mm-hmm. Hey, they're taking over, man.
Yeah, yeah, so kuna hiyo story. Alafu, TikTok is the home of challenges.
Hey, challenges.
You know, ile mimi ya, ukiambia wasee love their neighbor.
Meh.
Love the neighbor challenge. Kila mtu ka selfie pale. Unaget?
Yeah, yeah.
Ukiongeza challenge, kila mtu anataka kufanya.
Yeah, exactly. When they're like, I get it. Unapata like, same my challenges imekuwa kibao. From ile time ya COVID ilianza last year.
Yes.
Kulianza na ile, kulikuwa ile ya, don't rush. Wow. Nini. Kuna ile ya, ilikuwa inaitwa, ile ama lights the red. Silo challenge. Challenges in the fun. Okay.
Ni more better series or two.
Yeah, there are many more, many more.
There are so many.
Then kuna hii nilicheki juzi. Yeah, I'm saying like, unajifanya una record kitu like for an interview, unasema vitu kujiusu. Then sema na record ukiwa karibu na mimi. Najihype vitu hata sina, vitu siko. Then unafaa kureact in real time. Una get, sija kuona. Una get, this time ina trend sana.
Yeah, kuna ule dem alifanya na mzee wake akiwa hapo. Sema, the way, you know, my dad went to prison just
Mas.
To provide.
Mzee.
Sema kwa kopo.
Mimi ningebana na mzee kwanza angenichapa bari, ati. Ati to prison.
Hebu pause hiyo kwanza.
Pause.
Unaoga hati yawe.
Prison gani?
Kuja hapa kwanza. Unasema nini?
So, become a liar.
Chenye nini bamba, hiyo mzae alibaki too silent.
Manje the throat.
Afterwards, mzae akasema, did you really have to lie that much?
But then I think I'll try with that.
Where? Okay, Kiruna, what's wrong with you?
Next time I go,
I'll
try that.
Don't do that. We are not going to come back.
Before I could ball it for the camera, I was saying,
Akuna. So, how much is the scholarship? Don't worry, I'll take a loan for you. Because Umzai alijabaza.
Oh, I'm like, he's a danganya for.
Ndundanganya vivote kwa di scholarship dia. Dia pesa nyapi.
Hey manze, speaking of challenges. Hey, kuna hii story inaitwa milk crate challenge.
Yeah.
Buda nataka ku try kitu. I believe I can. Mimi nakuwa na stability kwa maisha. Madem peke ndo nilishinda kuwa stable. But stability kwingine niko nayo.
Glad you said it to see baby.
Niliona niambia tu hivyo nikasema acha nichomee mapepa. That's the only area in life I'm lacking in stability. Otherwise, everywhere else in life niko na stability. So I think I'll do it. Kitu nimekosa tu ni grades. So Coca-Cola wazee. Unaweza tutumia kama plug tuachape influencing but
tupatie grades.
Wazee tupatie tu grades bana.
Lakini wazee Africa ilaga grades.
Ah wazee Africa na grades bana.
Hadi
Coke na Tasca pekee. but I say like
this here to promote pombe.
No, we don't drink.
Don't promote.
Don't we? Do we drink by the
way? Don't promote irresponsible drinking.
Yeah,
I
yeah.
I drink
yeah.
myself a lot of water.
Oh yeah, yeah.
A lot of juice.
Yeah, it's good.
Soda na hii mambo mengine.
We don't do that. Sasa like let's talk to try your stuff. Yo milk crate.
Mbona lijiwe?
Mbona lijiwe? Wasema vunjika miguu na mikono like seriously.
Si hata madoki wamelaunch, madoki wamekuwa sijui ni madoki ya state gani US waliota walitoa press conference kwa like hey, mazee muache ufala.
Walai.
Usizi na jaa wasema vunjika vunjika.
Geo challenge.
Geo challenge. Wasema naumia mbaya. Alafu unajua the worst thing ni upata injury yenye hata usikii.
Ikwetu by then internal bleeding and shit kayo.
Your stuff, utterly makes sense.
Uh-huh.
Why would you want to do that? why would you put your life at risk?
See, for the gram.
For the gram especially. Is that reason good enough?
But you're like, actually, come go influence. Actually, find you to succeed. Say, whenever you put up a fan showing your podcast.
Actually, suppose succeed. I don't know that trend. Succeed like you have been doing designing podcast. You have taken tobacco.
That's a good to bring in. Tobacco is our fans. That's. But this sacrifice, my dear, to find your kid.
Ah, see. Don't tell those. Let's have the fella. Adi, TikTok on my ban. Your stuff, where's he post your stuff?
Where's he post TikTok?
TikTok, where's he post your stuff? On the ban. For Nini and Semaphore Safety, only release statement. Toka Semaphore, we stand for safety, health, Nini, whatever. Is up here, Zote. Like I said, so say, Akuna Msen as he post on TikTok. Where's he post on as it were? But it should be that way.
But it's funny how it's easy to influence people on social media. Like kadi wanafanya kitu risky just for social media,
just for the clout.
I mean like the amount of influence iko kuna story iko Netflix naitwaje
social dilemma naitwaje
ushaniambia hiyo stuff
about like vile like hizi ma social media pages na nini I mean is platforms I mean was na influence people, is na influence your way of thinking. Kuna story ilikuwa US a couple of years ago like kuna msali kwa nasema kuna mademo amefungiwa kwa pizza shop fulani huko kwa underground nini wanamolestiwa huko nini na like do you know like kuna msali believe your story ilikuwa fake news na ili spread mbaya sana then msali chukua gun akaenda hapo tenda ku rescue ama dem
wa
ata amefungiwa kwa basement nini sasa msali aenda kushikwa na makarao as in the amount of influence social media iko nayo nowadays like in terms of ku influence adi thinking I'm say like it's crazy manze
it is and the reason is what wase wataki kukua left out
yeah
you want to be the first one to know a story
yeah
and you want to know as much as you can about it and you manze fit in ushaiona hizo Mustafa anafanyanga kwa late night shows za US wana make up a fake story like wanakuja wanakuambia what do you think about what president staff President Trump said about the workers strike in Africa Wakanda. Msema anasema no, don't like what President Trump said.
Yeah.
Wakanda in Africa is a good country. I have a friend over there.
In Wakanda. And he's
telling me it is very terrible down there. As you also atakagi tu kwa Twitter ujui.
Ah, ujui mazee. Like, we toka tu hapa indi uzeme sisi wale upuzi. Like, wajua like, hey, it's so funny mazee. Like, ile influence social media iko na. Adi, I'm afraid. Juu hata mimi mwenyewe, it's hard for me to take a break from social media. That alone nakutinda kuonyesha ile influence iko nayo. Iko inayo in my life. And I'm scared mazee pali tunaenda bana juu. Hey, bana.
I love kuna tweet niliona. I wish ninge save nisome. But umseli kwa nasema. It's weird how when humanity finally has all the information that they can access.
Yeah.
In terms of their history, in terms of everything, all information is. Somehow, we still manage to be stupid here.
Yeah.
Even more stupid than we've ever been.
I can't.
For whatever reason. The more information we have, the more stupid
we get. It's funny because, like history of social media na influence na nini, na fake news. History of COVID vaccine. And all the rumors, all the misconceptions, and they are spreading. And like, kuna wase, mikitu na nyubu, kuna wase learned, like, ako na hizo misconceptions like COVID, niko like what the hell like msira kwambia okay me I appreciate like the fact that, but then first of all like if vaccine at a court of choice like but then
wasifosie
by the like Museveni alisema like for campus students hakuna kurudi shule until you get vaccinated.
I don't think in the world that we live in we should be forced to take a vaccine for COVID. The only vaccine that is not fucking compulsory kama hizo ni BCGs tunadungangwa tukiwa watoto.
Why not COVID basi?
I don't think so because again with all these conspiracies and all that.
Might not yet time. Maybe kuna point tafika itakuwa wanataka appreciate.
Kuna some points zenye zinapatiana I don't agree with but you can understand the reasoning behind that person. So if you behind the point that person is making, if you force them then CPT.
Let me ask you a question. Will you get vaccinated?
Yeah.
But that, yeah, I mean, me and Nikon Manda last week, Nkabata Elisha. Please, Nikon Manda, but I'll be back again this week. Hopefully, by the end of this week, Nakona, my first job. Me, Nilisema, like, the only thing I hope I do is Sindano. You copy the contents that she does in Sindano. So, I'm going to get a tablet vaccine. But then I shall put the two jobs, which makes me even more comfortable going home. Hey. Before Niliko na go home, Niliko like na apeleke ya COVID. But the fact that my our both parents were gonna jobs out and bill, and yeah, Niliko like man. So see you next.
Dad, when you liamo kudunga vaccine, CG, attend this inano.
You can't too be, but Niliko sana niambia to feel your key too. So I'm looking forward. Maybe next week I love a story.
Oh, go pay. Niliko
masai defects. And Niko like, what the hell? Niskutatu peke. Itaka, maybe itaka msikutatu.
Oh, yeah.
But nimepatia tu tricks za kuavoid of it. But pia zima conspiracies. Mara,
trick number one.
Trick number one, that you kunya maji mingi before, and maji mingi after. So, Niko had a elute yoni ni. Yo, vaccine. Niko like, man, this is Niko had a elute vaccine. Nitapaja kazi kweli. Sasa unapata, alafu kuna watu wanasema like ukidungwa ufai kunywa alcohol for like 5 days. Mimi niko like yes, ni affect mimi kwa tu saa. Kuna hizo ma tricks here and there.
But
alafu kuna dawa sijui nilikuwa naambiwa tu unaweza meza hiyo dawa before udungwe.
Ni funny venye hizi information. Kama venye COVID ilitoka kulikuwa conspiracy.
Conspiracy scheme. Alafu mzee mama alikuwa anapenda hizi vitu.
Afali ni for dia.
Hizi ni vitu za WhatsApp mzee. Ama anti WhatsApp. Unaambia oh mara was you daktari wape amesema ati dawa iko ni vilewezi achilia sijui ya nini. Ati mara umix ndimu na nini itatengeneza dawa ya COVID. And I'm like, ah man, conspiracies all over manzi. Hey,
but man, if you can't get the vaccine,
get the job manzi. It's bad out here. Like what's on a
yeah, yeah, it's bad.
Yeah, people are dying. And I know ojo like sai last year liko at a point where like ujui msame dead ya COVID. Right now you know someone who has died, yes, of COVID. I personally najua se kama wawili watatu hivi amekufa juu ya COVID and
yeah.
Many serious. So if you can, please.
It's bad.
Take the jab.
Even if it's not for you. Kama unajiona any baba mtoezana nayo ni sawa.
Yeah.
But sasa what about the person next to you?
Exactly.
Might not be as strong as you are.
Yeah.
So yeah, if you can get the chance.
Get a jab. Anyway, moving on swiftly. It will quite serious kidogo. Waja to... swift gears kidogo. Yeah. So wazee, kuna history ilikuwa last week.
Yeah.
You last week atuko na pod ndio chatu ngole this week.
But it's summer this week.
This guy anaitwa Moses Wetangula.
Yes. Weta.
Nigga was in trouble.
Weta na Weta.
Mzee alikuwa in trouble juu. Apparently alibuy dogi lakini hakulipa hizo madogi. it's funny.
Na menunua kama mbwa lakini acha lipie
kwa. Ajalipie kwa mbwa. But you like first of all, I think the reason alibaya hizo mbwa. Unajua ametaka kuna history ya kupigwa na bibi yake. So mbwa zilikuwa zimsaidia kwa hii battle.
Security
purposes. Next time anakuja kuchapa na bibi yake bwana anaachilia mbwa. Unajua nitaachilia hizo mbwa.
Kwanza na imagine amejipatia pesa patia majina. Wewe bukulu uende ukuleko.
Bukulu.
Wewe ukuleko hiyo mwizi.
Aje liko for the sole purpose ya kumsaidia asipigwe na bibi yake lakini wazee.
Wewe Ruto anaitisha makara wa AP na GFS.
Wewe tell you mbwa.
Kula mbwa.
Ah, crazy. But the funny thing alipi mbwa bana.
Ai bana lulu mbwa ilikuwa 300 G's.
Yeah man.
Ah hiyo mbwa. Alafu ilikuwa ile mbwa yenye inaona nini? Buizi hapa mgeni. Na high
bag.
Tulia tu hata ina kubli click.
But you do keep pets like dog pets.
Na
paka.
I've learned from my dad how to raise
dogs. I use a dog merizo la budako.
Kwenda huko. Asi mzaya anapenda madogi sana.
Oja home kuna 6 dogs.
Nizo ni zanyo ziko home na kuna zingine.
Kuna zingine. Walai.
Zile zilizaliwa sijui zilipelekwa.
Dogs ziko all over bana.
Plus sisi.
Alafu tuongeze pa. Let's only like 8 dogs.
So, mzaya anasema kaka mbwa haibak.
Iyo si mbwa bana.
Iyo patiana.
Aliletewa kwa nini. Nakumbuka aliletea hizi machiwawa. Hizi vitu zinakula sijui kaa nini alafu ni zile tu for show. Hazezi kula mwezi. Wajua like nienda home nikabada alizifungia kwa dark room fulani. Akasema hata zikaange huko hata kuziona. Hata
lazifeed.
Lazifeed.
But hizi zingine sasa ndio zina roll hiyo mtaa. Bana huko na ujulikani.
Mi the thing siwezi fanya kuweka paka.
Ay hapana.
Wajua actually by the way kama like raniki kama kuna dema naona kani za date alafu dema anapenda paka. Hiyo ni turn off. Sincerely speaking. Yo ni turn off mazi.
Paka zina kwanga weird.
Wajua paka like neza kuwa ni mtu bwana. La wezi jua. Neza kwa kitu nitoka pale Mombasa.
Kambani bwana.
Ewa kambani mazi. Hey, ogopa paka. Wajua kitu neza kuwa neza uwa mse.
Hey,
you know that.
Scratch ama vitukai.
Na neza kuwa scratch adu dedi.
Hey, so yeah, mina za kadugi. Lakini sisi chiwa za nyumba.
Moza inje.
Safe aduko nje.
For security purposes. Yeah, for security. Ina buweka.
Yeah, na pia vituka hizo.
Yeah.
Is it too much German Shepherd?
Yeah. The big dogs.
Lakini wajua, si lazima uspend pesa mingi kwa dogi. Unaweza train dogi. Wakitangula na spend pesa mingi kwa dogi. Alafu, kazi ni kutu wapo tu. Uf. Ayezi bakia wa game.
Kama
yu. Do na record.
Uf. Asa ni kama ni mbwa na kutaka kusikia.
Sio mimi nilisema ni mbwa tu ni.
Sasa
kaeka kwa intro.
Crazy manze. Anyway, but we tangu nilipia mbwa bana.
Bana.
Pay for the dogs manze. Ama ukue mbwa pia. Kwa
sababu hivi. Nilipia hizo mbwa. Sio tumalizie.
Niambie.
Na tu ku appreciate wasee for the support.
Ngamba. Yeah.
Kuna bishi tango liko na ni show.
Mm-hmm.
Ati ali binge. Nisi sema binge watch.
Ali binge listen.
Ali binge listen. All the episodes. Between 12 PM and 6.
What?
I didn't even know we have 6 hours of content out there.
6 hours of content?
Yeah.
Damn. Ali binge
watch na alikasema atarudia.
Nidema wa ni boy.
Why is that important?
Yeah, you know mazee napenda wakona passion your design. I love passionate people. But yeah, I asked you this question before to record phone. Off air. Nilikuliza kama in any way matumia podcast kupata mademu kwa inje. I can see it now.
Like Borijo, I prefer not to speak.
If I speak, I'll be in trouble. Acha liko like hey man anyway so I'll binge from 12 to 6
bana.
Hey, that's crazy.
Feedback tunapatanga, it's crazy. Wale wasio tulikosa kutoa episode
sana zuri.
No, unajua wasio wanajua tunatoka Tuesday. Lakini sometimes tunachelewa
hadi inakaa
Wednesday. Nafika Wednesday jioni wasio ko like
sasa ni kitu.
Yo. What's going on?
Unajua kuna sawa tuma do pia manze so
kuna tata wanatuma
so which reminds me of something.
Wewe kwenda
hata nisienda kwa podcast.
Pesa labda
hapana. You owe the podcast money. Let me put it out there. Kuna button una edit kitu. Anyway, thanks guys for the support manze. We appreciate mba sana. So
asante sana man. Thanks.
Share widely. Isonge itambe.
Very soon.
Yeah.
Tuko na plans za kuingia pale.
Yeah, YouTube.
At YouTube. Least mtu one. Wengine wao ni wamjui venye tunakaa.
People are crying out for our faces.
Ni cute
cute boy associations. Associations. Aje, ya cute dogs mazi.
Lakini ni wongo tunakaa venye tunakaa.
Sura personal.
Lakini at least mkituona tutatry kupiga luku kidogo. Balance.
Msijali, tuko tu sawa. Cinema hot property uko nje.
Mm.
But you know, thanks guys for the support and share the episode kabisa itambe. We love you guys to the moon and back. Tunawapenda nyote mazee. Maybe soon tutapatana nini giveaway.
We should do this.
Yeah, we should plan for this. Maybe tukikaa episode 20 hivi
tutawaletea magoodies.
Ma 25 inatangua nini?
Silver
Jubilee.
Yeah.
Which is at the end of the year maybe hapo hivyo.
Yeah.
So thanks again guys and thanks for listening in. My name is Kitenji Motahi.
And I am Victor Nderitu. It's been a pleasure.
Adios.
Adios, amigos.
Kuna joke leo ma.
Bro, wacha nikwambie. Juzi nimeenda pale kwa Picor. Picor wa mapicha, photographer wa Tagwan. Hey, nikamwambia mazee nitwange photo. Mazee nimeona hapa watu, I need to put a picture in my house. Sasa juu nahitaji kuweka picture kwa house. Sasa itabidi ameweka pale kwa ile frame ile. Ah, imagine nilishikwa na nikapelekwa jela. But I swear it is not my fault, I was framed.
Nimeenda. Damn, you're so stupid, man. And you're a dog.
Right?